Nyanda made it. Nyanda made it. Nyanda made it.
Anzanga ena lelo guli sindino pambana sindine wanzeru kumachikondi cha Yehova yo mafuta kabwela ndichosera adana kabwela nditetezela iye akala nane akonza sogolo langa iye ayenda nane asinta nyengo zanga sindu zanga zisa sinta mushua sindu zanga zisa sinta se Sintu zanga zisa sinta mushua Sinza madia zoti chonchi kumaoneka chonchi kutukwa nilwe choncha mushua Sinza madia zoti chonchi kumaoneka chonchi kutukwa nilwe choncha ise
Ndikuona kuwala kwa sopano kwa waira moyo wangau Ndikuona kuwala kwa sopano kwa sokolo langari Ndiye ndati kusuntika nutindili mati matingati mati matindie Asamala ni Yesu, ndiye andikweza ndiye Yesu, akara nane, akonza, sopolo langa Ndiye, ayenda nane, asinta, nyengo zanga
Sindu zanga zisa sinta se Sindu zanga zisa sinta mushua Sindu zanga zisa sinta se Sindu zanga zisa sinta mushua Sinza madia zoti chonchi, kumaoneka chonchi, kutukwa nilwe choncha mushua Sinza madia zoti chonchi, kumaoneka chonchi, kutukwa nilwe choncha ise Sindu zanga zisa sinta se Sindu zanga zisa sinta mushua Sindu zanga zisa sinta se Sindu zanga zisa sinta mushua Sinza madia zoti chonchi, kumaoneka chonchi, kutukwa nilwe choncha mushua Sinza madia zoti chonchi, kumaoneka chonchi, kutukwa nilwe choncha ise